teja makeka. Ana menomba senta manteko. Chai pamika.
Watoto wazuri wanataka mane, hawataki maneno wanataka mane. Watoto wa chuo wanataka mane, uswahilini nao wanataka mane. Watch mane, watch mane.
Watoto wazuri wanataka mane, hawataki maneno wanataka mane. Watoto wa chuo wanataka mane, uswahilini nao wanataka mane. Watch mane, watch mane.
Wauza maji kwani wanataka nini?
Mane.
Wakopesha mitaji wanataka nini?
Mane.
Bisi zinapenda kulinga, asokiwa huna kandinga. Kujishusha huo ni ujinga, tafuta mane. Watoto wa mjini wanataka mane, bushi kijijini wanataka mane. Watoto wa mjini wanataka mane.
Mchongo ni mane, minatafuta mane. Minataka mane, minatafuta mane. Mchongo ni mane, minatafuta mane. Minataka mane, minatafuta mane.
Mane.
Nataka mane, nataka pesa mamani. Da, kikita mtani wananita mista, mista mane.
Mane.
Agiza pombe na nyama, agiza pia tule. I think I'm, I make God, I think I, hatana mikasa, kule makula.
Wauza maji kwani wanataka nini?
Mane.
Wakupesha mitaji wanataka nini?
Mane.
Pisi zinapenda kulinga, asokiwa huna kandinga. Kujishusha huo ni ujinga, tafuta mane. Watoto wa mjini wanataka mane, bushi kijijini wanataka mane. Watoto wazuri wanataka mane, hawataki maneno wanataka mane. Watoto wa chuo wanataka mane, uswahilini nao wanataka mane. Watch mane, watch mane.
Watoto wazuri wanataka mane, hawataki maneno wanataka mane. Watoto wa chuo wanataka mane, uswahilini nao wanataka mane. Watch mane, watch mane.
Haha. Ebona eh.